Master. Are you awesome?
Dr. Kavesha, Kavesha, Kavesha. Kipofu nendesha, nendesha, nendesha. Nazi natia sukari. Kipolo cha ugali futari.
Mama, 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 siamini najo kiona.
Dili, dili, ah, dili, 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 ah, dili, dili.
I am personally, veterinary, like I might wash your gaze and I, Yanni Unofali, Tambiki Batali. Leo na ngoka na toto kari. Uguru ni manze sekonda. Au kaniache temeke konda. Nazi natia sukari. Kipolo cha ugali futari.
Mama, 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 siamini najo kiona.
Dili, dili,